ladies and gentlemen, for you, Luombo Makiadi, Franco, and Semangwana, together, newbie, yeah.
Balo Makie, Biro Balo Batole Mie, Bobu Kilo Kuta, Yenando Kise Moto Moto, Kusema Sema, Wali Sema Tume Choka, Muwango na Murozi, Ni Watu Wakuchoma.
Kilo kuta yena doki se moto moko
Ya solo kulu
Likambo monite opeli na banganda nyoso Botinga makombo ya leki asali ninye Mangwana yo mangwana kolanda teo
Mungwe Balo bakie bilo balo bato lembie Mbobu kilo kuta yena doki se moto moko Sema wali sema tumechoka Muwango na murozi ni watu wakushoma
Kujulikana kumetabu mwana mboka Ukiwa janti kama mushedo wanashanga Ukitemea peke yako wanasema wenjo mbaya Kujulikana kuna mambo luambu wetu Franco wa ndukwe
Balo bakie, bilo balo bato lembie Mbobu kilo kuta, yenando kise moto moko Usema sema, wali sema tumechoka Muwango na murozi, ni watu wakuchoma
Rafiki yake ananie, wewe mangwana
Iyo kwana
Usi wafate endelea, jamanie
Ala
Ukipata tabu, omba kwa mungwe Ala mungu, paka yeye, milele na
milele
ah.
Balo makie, bilo malo batole mbie Mbobu kilo kuta, yenando kise moto moko Sema, sema, wali sema tumechoka Muongo na murozi ni watu wakuchoma Sema, wali sema, tumechoka